on the beat. Semalo jua lipo lilipo bata ndo nipo. Lifestyle bado simple, simla for my people.
Mishi bado ni mpele ila tofauti na zamani. Siku wizi ni naye working relationship na hello.
Toto bado ni valid na kutimiza tu ndo issue. Sometimes life linakaba na bonge la bisu. Zabu unayona ila ndo ya babu wa siso. Oya abangu elevo boy,
hiyo ni long time issue.
Na catch feelings, na cash, na fly sidia. Cheza kwa step uwa na catch case pia. Kivipi ni shinde njia alafu ni simudu shibe. Freedom is coming tomorrow like Dube. Na feature weta kati black is king. Asikudanganye mtu kwetu man is ting. One last thing which is probably the first one thing. Rusha biko na juu kama life is bling.
Go Roma, 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 go go.
Najita muni unavesha wezi kuroo. Una sum ni tafta pesa takesha weze kusko. Sina pesa kama baresa, sina do kama mo. Hizi flow asante professor, game is under control.
I'm so lucky, wali ni panyavu akanyima. Lucky na sikuona kavu, leo niko happy na vua sama. So kinyona na party, put some respect ya kula bati. Ting tang, toka magetoni walete kala. Naona mpa pombe akarewa mpaka wakapanda juwa meza. Ndoyo atakuja gonga msumari wa mwisho kwenye jeneza. So tafa akali sana, ka mbali na bwana. Unempa mtoto akudele, ndo mtu watari, mina kuchana. Listen, maisha ni pasi, hii hufundishwi shuleni. Na ujue mitando karatasi na wewe ndo peni. Ono na nyanganya kopo sijamaliza kutawaza. Nataka kuzima ndoto ila bado na washangaza.
Go Baisa, 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 go.
Life kweli yetu mchaka mchaka. Watoto dogo ndo malaya na vibaka. Wakuwa nafanya unachotaka. Na blue na wakanya wa marapa. Ni mungu tu haba shetani takataka. Mikono juu amani na upendo kwa rasta. Kilicho kwenda kwa mganga hakirudi. Mnavopenga nye vijana mnani uri. So December paka January tunabugi. Leo tumekutana wapemba tunajuana kwa vikundi. Nani atazitisha hizi flow? Nani anabisha ni wewe? Basi njo. Nani anantapisha chakula kilikuwa cho? Nani anavutisha weka kingine to roll?